andambe kabaru kebeli leedi kolli tiwi de yoga e usuruji lamo o fu a tawan idun yowi do sigireti kanye tabaji cottitedi li nokko o hono tabaji ɗi cottirteno ko lamu o nangata do hen usuruji idun ɓuuri milliardji nogay hitande furu noon kanko Modibo mawo makkalo o hollitiri wiide
yeeyugol sigireti o ka keɓe laamu leydi ndi ana hen nde hitande 2021 nde tan ko ɓuuri milliardji noga e goho sefa yeeyugol sigireti o waddi nde baytin mal nde hitande 2022 laamu leydi ndi ana jondori heɓude ko ɓuuri milliardji noga e tati sefa
tawede wiide keɓe ana ley hen fo jamani ana hani wattande kohe muɗum hakkille kutteji ko ɗum waddata fewde e cellal muɗum en no andaɓe kabaru dogotoroya ko kollitiri wiide kanko professeur Tolo Ba andanɗo kabaru buuce les sous dogotorore point gendu keɗɗen komo sifido hen
so a yari sigireti o omo wawi sakade le buuce ma neɗɗo fuu anduɗo darne ko buuce jogi nde neɗɗa ko ɓinguel adama ana andi ɗum hana fijirede sigireti o ne ana bonna ɗum gutteji jawɗe yarugol sigireti o ni woni waddude cancer e neɗɗo somi ɓeccike ɗum du ko woni e sigireti o ko yoppata yimɓe foɗude ɗum ko ana wawi latade sababu jaati yimɓe ɓiso e sigireti o abada abada eɗum wawi du fayi waddude kanɗi e neɗɗo minen mi jihi yimɓel ɓe abada yara e sigireti ga keɓɓe cancer buuce leydi ni ɗum saabi yimɓele ɓattiɓeɓe jaroɓe sigireti ni
miccitiɗen wiide kuɗɗe kewɗe cogguji muɗen gabbi le leydi meɗen ndi caggal ko jukkoje ɗe puɗɗa le leydi mali ndi ko fa yetto e coggu sigireti yoga e jagotoɓɓe kolli mettiji muɗum'en sanne
sigireti mom noddirta liberté o tan woni mo coggu muɗum ɓeydi le leydi ndi cartouche makko goto fuu hande temeɗe joyyi na temeɗe joyyi e mal hemere sefa ko heewi jeeyoɓeɓe ka fuu temeɗe joyyi e mal hemere yeeyirta
tawede wiide coggu sigireti gabbi fuu kamɓe yaroɓeɓe kay ɗum watina e terɗe mabɓe e yarugol fewi
somin ƴeewi bangal keɓal miɗen wawi wiide sigireti o ka bonnani kam min fa heewi ana hani coggu o nabba saabi sigireti o wala hakkunde kulle ɗe laamu o dardi e feccira muɗum mi yarta sigireti min ka mi yiɗa fewi sigireti fayi so coggu sigireti o ɓeydike minen ka min mbawa darde yarde sigireti ɗum ka e ƴiƴa amin woni hande
tawedi wiide wakkati fuu jamani ana haltine kutteji ko tonggui dow yarde sigireti kañe tabaji fa hande yimɓere ujunaji keddi ley hen